xeerkii Afrika dhigatay 36-kii ee lagu shaqeeyso halkaa inay ka weerarto ay ka dagaalantaa u wanaagsan ee cadaalad ma aha inay annaga xadkeena lagu soo weerarto laga sandii ka daadso cadaalad ma aragno uma loobana baaha waxaan u aragnaa dadka aanu jaarka nahay ee reer Puntland inay yihiin dad gobol oo xariir ah oromayna waa wuxuush iyo waa dugaag midna ku oromayna dad gobol oo xariir ah oo waxgarada oo sooreed baan u naqaano dagaalkan maanta la soo qaadayna uga aragno mid faa'iida ku jirto waxaan la walaalayaal uma soo socono dhibaatadiina Puntland uma soo socono magaalada Galoobo uma soo socono waa magaalo Soomaaliyeed oo camirana allah u siyaadiyaa u leedahay inaanu dhexno uma socono inaanu gaarno uma socono tagno xadkii isticmaalka dhigay ay baan udaan nabad ku nabaadno nabadda aynu ku dhammaano.